Selo seo ka mehla ke ratago se ntiragala ke re nka kgona go tla ntlong ya morena nka lapa kudu le go kgathala le go nyama le eupi e re ke no ya ntlong ya morena mo bakgethwa botlhe ba kgobokanego le go rapela gona ke ya go ikwela bokaonana ka pela-pela go na le se sengwe se thobago ka yone a ga le nagane bjalo baena se sengwe seo se nogo go thoba le go bonala go šidulola mašošo otlhe gomme o ne kgotsofala dipoelo tša mafelelo tirelo bakeng sa bošego jwa mathomo le go rapela gore modimo kgafetša-kgafetša ngwanešu wekna go no tswela pele gore fa yona mehuta ya ditirelo bjale ga re tsoge ra tseba bošego ka bošego semoya mokgethwa o ya go go se dira ka rena re no tla mo ntle le sebopego ntle le tirelo e ka ba efe re no letela morena le go bona se a tla re tlhatlhelago go se dira gomme ke nagana yeo ke tsela ye re tshwanetlego go dira tlhang gomme le lete go morena jo bongwe jwa mašego a ke nyaka yo mongwe wa baopedi ba bakaone ba tikologong fa go nkopelela yeo bao ba letela go morena ba tla ntshefatša matla a bone oo ke no rata yeo ka gore seo ke se ke ilego ka tshwanela go se dira bophelong jotlhe bjaka ke thabile kolo ke ile ka tshwanela go se dira ke leta letšatši le lengwe le iri ye nngwe lengwe fela se a tla se diraga ga ke neye mabokgoni a ka moo ga go thuto go ithega ka yone ke no tshwanela go ithega ka yena gomme e re ka e re ke no mo letela go bona se a tlampotšago go se dira le seleke go gakanega ge makgolo a dipitso le balwetse le gokwa ge o gakanega gotlhe gona modimo a ka se kgone go go šomiša e no o dula tu ke yo mogolo go lekanela go botša gomme ka fao e no o tswela pele o bolela le ena o tla go botša o dire eng ge o fitlha kuwa go kaone-kaone go no phethagatša thomo ya rena morago re molese a re botse se re ka se dirago morago ga ge re fihlhile fale a ga le nagane bjalo go kaone kudu ebe ke thabile kudu go kwa seo gomme ke ya golofela ke na le se gabotse gore dikereke tsotlhe di tla mmogo bakeng sa go tshwetša pele tirišano bakeng sa lamorena ba na le yona ka lamorena morago ka segalela gore e se tsena-tsene e ka ba efe ya dikereke le ditirelo tša bone morena a lešogofatša baena seo se kaone ka maatla le go botega leboga seo go dumelela batho le go kgobela yo mongwe le mongwe mmogo seo ke se re lego mo go se dira ke go dirišana mmogo ka go se sengwe le se sengwe go kopanya dimpho tsotlhe tša rena le maatla le go ya pele go ya ka mmušong wa modimo yeo ke tsela e nnoše re ka tsogego ra sepediša morwalo o mogolo ke go goga mmogo ke be ke tlwaetše go otlela dipere kudu go hwetša morwalo o boima gomme go tšea pere e tee o tla goga gomme morago wa e tlemolla ye nngwe e ya goga gomme o no se kgone go fitlha fela eupe anke di gomole di bee magetla a tsona mmogo gomme morago di thome gomme ye nngwe ya tšela ye kaone-kaone go dira se go dira morwalo go gagega ka mokgwao ke go eta pele dipere tša gago gomme yeo ke tsela ye kaone-kaone re e tlhokago bjale ke go ema go tlogela go thuthula go taboga gomme re dumelele mongwe ya mokgethwa gore eta pele yeo e no ba tsela go e eta pele thwi go ya ntle gomme morwalo o tla rwalo ke ne kgonthe bjale fela pele re bula lentlu ka gore re nyaka le tsoge ka lesela phuthiana mosong gomme le tsenela sekolo sa lena sa lamorena gomme bjale lena baeng fa bao le lego ba setsebie ka toropong kgolo banna ba fa botlhe ba emela dikereke go tla ba ye nngwe ya tsona kgausi le mo o dulago o tsenele ye nngwe ya tsona go sasa mosong gomme gape go sasa bošego tsenelang tše dingwe tša dikereke tše le tla amogela go e ka ba efe ya tsona gomme lena maloko fa a kereke dihlopha tša go fapana memelang batho ba gae le lena go tsenela kereke ba botseng mo kereke ya lena e lego gona ge nkabe ke dula ka seno se ke be ke tla ba wa ye nngwe ya dikereke tše yeo ke nnetetlwa ke be ke tla ba le bana ba ka ka dikolong tša bona tša lamorena gobane dikereke tše di emela sona selo sa go sona seo ke neelago bophelo bja ka bakeng sa sona ebangedi ya go tlala gomme ka kgonthe ke be ke tla ba le bana ba ka go rutwa ka dikolong boka tšela tšeo di bego di tla ba ruta lentšo la modimo le tsela ya bophelo gomme ke na le nnete ba tla le dira gabotse ge le kano tsenela ditirelo ja bona go sasa moso go sasa morago ga se khelela ibangfa go me go sasa o shebo yang morago go yengwe ya di crack jotlhe di tla thabela ka gona be ke yela talago re thoma thu ka gare ka tsheletso ya re ye e tlhago pele go shego jo bongwe le jo bongwe be ke ye e latelago
now before we open the word
ya le pele re bula leng a re boleleng le mongwadi yo mongwe o rile go nna nakoeng o rile ngwane eshu Branham o rile ka gonthe o ne seisimane se sebe gomme ke rile ke tseba seng ka gomme o rile yo e be e le monna wa setswarereku gomme go nyakile botlhe ba lena le ya motsena a ka kgona go rera ka maleme a supa a goba a seswaela gomme ka fa o rile gonna o rile o ne o se tsebe bebele ya gago a tlhatlha se sengwe le nna gomme ke rile eutlwa ke tseba mongwadi ga o tse ka gonthe gomme seng so ke khwe ya se ke ke phela ke motse botla ntlhahlela ka go se lukile ke dumela se ka fa a re boleleng le yena jale ka di hlogo tsa rena di nemshitse fela na kwana
great author of life
motomi yo mogolo wa bophelo ngwadi wa mangwalo a magelo a re a filwe a shumeditswe go ke moya wa magelo
and can only be interpreted from
me aga khona go fela go tlhatholwa ke moya o mphe go me terape gore o tla moromela o shegonjwe mo tlhatholi yo mo tlhatwa o lengwalo le go le via ka dipelong tsa re yo mongwe le mongwe wa re gore re khone go amogela tumelo bakeng sa se sengwe le se sengwe re se hlokago o shegonjwe re gona le ba mo ba sa go tsebe yolo ka mphulush anke lengwalo le neelwe go pelo ya bona bo shegonjo ka moya o mogetho gore kriste o hwetse di bitsa bona go ya ka mangwana o mme e fa re ba se ba amogela moya o mogetho di bjane anke yo e be bushe gore ge karolo ye ya lengwalo e tla fiwa bona anke ba amogele moya o mogetho wa go shofala go shuma thato ya modimo ka maphelong a bona
and we would pray lord for those gomme
re tla rapela more ba keng sa ba ba bua go le go hloka o shegonjwe ba tsolelelwa ka gare le ba ba le go ka sepetlele modimo ga mepete ya leo o modimo yo mogolo wa legodimo romela barongwa lefekoreng la mpete wa bona ba fodise mebele ya bona ya go bala morena bolela khutso ya modimo le bona gomme ba ba le go gona anke lengwalo le neela go bona ke moya o mohlatho wa bosegonjwe gore ba ke ba tsebe lengwalo le ke nna morena yo a fodišago malwetse a lena otlhe gomme anke go sebe modiradibe go motho wa go babiwa magareng gare ge tirelo e tswalela bosegonjwe anke dipelo tša bakgetho di phagamišetswe godimo ka go ditumišo tše kgolo le thabo
until there will be a hallelujah
go fihla go tla ba hallelujah go tlo go tle
wa
go nka mo ntle ma bale le botlo anke ba bolele bo ka bale ba tswa go emaus a di pelo tsa rena ga se tsa swa ka gare gare ge ya be a bolela le rena mo go tirelo e more rosas e fa yo mongwe le yo mongwe wa ba diriwa more ke ya rapela gore o tla ba fa tlotso e bjalo rosas go fihla kereke nngwe le nngwe e tla ba le mollo wa tsosheletso ka go yone anke badiradibe ba pholoso gomme badumedi ba tlatswe ka moo gomme balwetse le ba tla iswa ba fodiswe ka dikerekeng anke go be go tla go tswa gotlhegotlhe nakeng go sasa bosheo go paka ka dilo tse kgolo tse di diragilego ka dikerekeng tsa bona efe morena re fe diphenyo tse tate jale tlhwekiša modumedi yo mongwe le mongwe re fihle ka morago ga lentswe morena anke madi a boelanye bakeng sa dibe tsa rena gomme anke moya mokgethwa o ne o tsena gomme o tšee tokelo ya tsela ka maphelong a rena go tswa go yona palo ya
lentswe
go fihla go tswaleleng ga tirelo ka gore re ya kgopela ka leina la jesu le bakeng sa gago amen a re nyaka go bala tše dingwe go tswa go dingwalwa tše kgethwa bošegong jo ka mafelong a mabedi a go fapana ao ke a tlhaotšego go bala go tswa go
onegomme
ke nyaka go tšea thutothui ka morago ka go bala lentswe la pele re be re ya go bala go tswa go genesi tema ya 24
verse and reading down
koma ka temana ya 56 le go bala go theoga go akaretša ya masome tshelela gomme ka gona re nyaka go thoma ka go genesi masomepedipedi go temana ya lesometlhano le go bala go akaretša ya lesomeseswai bjale ka go genesi masomepedi nna masometlhano tshela e balega bjalo.
And he said unto them, hinder me not, seeing the Lord has prospered my way.
Gomme o rile go bona le seke la ntšhitiša go boneng morena o atlile tsela yake ntokolleng gore ke ye go mongwe wa ka.
And they said, we will call the damsel.
Gomme ba rile re tla bitša mothopa le go nyakišiša molomo wa gago.
And they called Rebecca and said unto her, wilt thou go with this man?
Gomme ba biditše Rebeka gomme ba rile go yena a o ka ya le monna yo gomme o rile ke tlae gomme ba rometše Rebeka kgaetšedi wa bone le mofepi wa gago le mohlanka wa Abraham le banna ba
gago
gomme ba šogofaditše Rebeka gomme ba re go yena wena o kgaetšedi wa re e ba mmago dimilione tše
dikete
gomme a nkepeo ya gago e hule kgoro ya bao ba go hloilego gomme ka go genesi masomepedipedi lesometlhano gomme morongwe wa morena o biditše Abraham go tšwa legodimong lekga la
bobedi by myself have I sworn.
Gomme o rile ke enne ka nna mo o rialo morena gobane o dirile selo se gomme wa se gane ka morwa wa gago a
nnoši
gore go šegofatšeng ke tla go šegofatša gomme go atišeng ke tla go atiša peo ya gago bjalo ka dinaledi tša legodimo le bjalo ka lešabašaba godimo ka leše la lewatši gomme peo ya gago e tla hula kgoro ya manaba a
gago
gomme ditšhaba tšohle tša lefase di tla šegofatšwa ka peo ya gago gobane o obametše segalontšu
saka thy seed shall possess.
Ge nka e bitša thuto fela dinakwana di se kae ke tla bolela se peo ya gago e tla hula kgoro ya lanaba la gago.
God had been trying Abraham to see if he would hold.
Modimo o be a leka Abraham go bona ge ba o be a tla swara tshepišo ya gagwe go tiša ka pelo ye e bego e na le tumelo ya go se o tsofatšwe le a tseba go na le batho ba bantši kudu ba ka kgonago go swara lentšu motsotso fela le bonala le le botse ka kgonthe go bona gomme ka gona ka morago ga diri di se kae se sengwe se tla mo go kgatlhanong le se peo e bonalago e ba botše gomme mafelelong le tla pona.
Some can keep it for a few days.
Ba bangwe ba kgona go le boloka matšatši a semakae eupša ba bangwe ba bonala ba le swara go fihla ba ka se tsoge ba le tlogela. Jesu o boletše ka tše nakong ya gage ka fao peo e wetšego godimo ga mobu wa lefatšhe le godimo ga meetlwa le ditshetlho ka gona tše dingwe ka mobung wo mobotse bjale la mafelelo mo ke tšere mma nthapama a mararo a molokoloko ka ga thuto ya Abrahama ka fa modimo a mo file go tshepišo ge a be a le bogolo bja mengwaga ye
masomešupatlhano
gomme a mmotša gore o be a tshwanetše go ba le ngwana ka sara mogatšana masometshelelatlhano ka nako yeo gomme Abrahama o dumetše se modimo a se boletšeo e be e le therešo ga se ake a šetša ka fao a bego a tšofetše goba ka fao sara a bego a
tšofetše
eo e tshwanetše go be e tsimile medu go teba ka kgonthe ka soulong ya Abrahama ka gore go tšere mengwaga ye masomepedihlano bakeng sa peo yeo go tsoge ya tšea bophelo eupša Abrahama ga se ake a e fediša ka baka la gore ga se ake a e bona e gola gomme e bonagala e ka e thoma go fapana le kgolofedišo nako yohle eupša Abrahama o tsebile gore e be e le lentšu la Modimo, gomme Modimo o be a tla boloka lentšu la
gagwebjale
nako e tlile ge Abrahama a be a le thwego bogolo bja mengwaga ya lekgolo pele, peu e ka tsoge ya thoma go tšea bophelo.
In trying Abraham,
gomme Modimo go lekeng Abraham ka tsela ye a dirile go Abraham o dira peu ya Abraham.
And we must realize that we the believers are Abraham.
Gomme re swanetše go lemoga gore re badume re peu ya Abraham ka gore ebele e boletše gore ge re phile ka go Keresete re peu ya Abrahama le bajabokgwa le ena go ya ka tshepišo.
And we receive Abraham's seed when we receive the Holy Spirit.
Gomme re amogela peo ya Aborahama ge re amogela moya mokgetho, re amogela tumelo le moya o mokgethwa o yeo ebilego tumelo yeo e filwego tate
Aborahamaka
gore ge re hwa ka go Keresete re tšea tshepišo.
Abraham, the great
Abraham, monna yo mogolo wa tumelo, re ammitše le ka fa gore Modimo o tiišeditše ditshepišo tšohle tša gagwe go
Abrahama,
gomme a tshepiša gore ka matšatšing a mafelelo ka fao a tla tiišetšago selo sa go swana seo a se boletšego go Abraham, o tla se tiišetša gape ka peu ya
Abrahama.
Jesu o itopile ka go Testamente ye mpša, gomme a bolela morago ka se Aborahama a se dirileng, gomme a bolela pele go molokong, ka gore re a lemoga fela pele ga tshenyo ye kgolo ya Sodoma, Jesu o boletše ka yona ka matšatšing a gagwe gomme o reile.
As it was in the days of Sodom.
Bjalo ka ge go bile ka matšatšing a Sodoma, go tla ba bjalo ka go tleng ga morwa wa motho.
Just the same happenings, so shall it be.
Bjala ditiragalo tša go swana go tla ba bjalo go peo ya Aborahama mo matšatšing a mafelelo.
Now we know that the city Sodom was divided with believers.
Bjale re a tseba gore toropokgolo Sodoma e be e arogantšwe ka badumedi le basodumele, gomme basodumele ba be ba le ba babe ba hloka maitshwaroko bjalo ka ge basodumele ba le hono bale, gomme kereke ye e bego e le ka Sodoma e be e le seemong se bolelo bjalo bjalo ka ge kereke ye lefaseng le hono ele. Eupša go be go le sehlopha peo ya Aborahama seo se bego se itšwe ba kgethiwa bao ba ikarogantšego bona beng go tloga go lefase ka moka, yeo ebile peo ya Aborahama. Gomme ge nako ya ketelo e tla pele ya phedišo moka ya mollo wo mogolo wo oago go tšwa legodimong, gomme o tšhuma toropokgolo yohle e bego e le sekai sa letšatšileng leo re phelago mo tshenyo ya lefase e tla tlago ka
mollotlhokomelang
bela pele seo se direga go bile batseta ba bararo ba jago
legodimong,
gomme ba tlile pele go Aborahama reke mokgethiwa, gomme ba dula fase le go bolela le
ene,
gomme ba babedi ba bona ba emeletše, gomme ba thoma go theogela Sodoma go ntšhetša kereke ye fomalentle kereke ya kereke le
enesebopego
kereke ya selomodio yo motee o šetše morago go bolela le kereke ye e kgethilwego peo ya
Aborahama,
gomme bao ba ile go tlase le go bolela le Sodoma le Lot le go bana ba gago le go ditlogolo tša gago le bakgonyana ba gago le go epela ba rerile ebangedi ya kahlolo ye e tlago. Seo ga se sekae sa go phethagala sa Billy Graham wa se uaale ga ke etsene a lehlokometše e foufaditše mahlo a batho,
and the preaching of the gospel if it's not received
by unbelievers.
But there was one we want to take more
aside to
the one that stayed behind and talked to
Abraham.
He said he was a stranger and he'd traveled far. And he said to Abraham,
Where
is your wife Sarah?
Abraham, Sarah.
If he was a stranger and not knowing Abraham, how did he know that he
Abraham?
Had a wife Sarah? Now Abraham's seed, wake up. How did this angel know this man?
Abraham.
Know that Abraham was married and his
Abraham
was
Sarah.
Said,
Where is
thy wife?
Sarah, okay.
Abraham said in the
tent,
which was behind the angel, or the man that was talking. And he said, seeing that Abraham is in the air of the world,
I'll not keep this
secret from him. But according to the time of life, I'm going to visit you.
Because you kept God's promise.
And Sarah is going to bring forth that baby That's how Abraham seed came
up. Abraham,
they hold on to God's
word.
When
25
years ago, God made the promise to Abraham, and you've been faithful to it in your 100 years old.
I'm going to prove my power.
So that the seed after you will know. And the angel looking at Abraham with his back to the tent. Don't you see God, that same Holy Spirit was on that one has come into the church in the last days. Do you see what Jesus said? There will be signs in these last days.
As it was in the days of Sodom,
so shall it be in the coming of the Son of Man. Now, seed of Abraham, wake up. Take a hold.
Watch God keep every word and know that
you
have
to know
the fulfillment.
There's a modern Sodom. Told him to offer his son up. And it was a ram, it wasn't a vision.
Ram, ka gona ge monna a bone gore o bile le monna yo a kgonne ya go go bea tshepo ka go yena o re e nne ka nna mong ka gore motho ka mehla o ena ka yo mongwe yo mogolwane go mo feta gomme ga go yo a bego a le yo mogolwane go feta modimo ka fo o e nne ka ena mong gore peo ya aborahama e be e tla hula kgoro ya lenapa.
He swore it. God by himself swore that Abraham's seed possessed the gate of the heaven. Watch how he proved it. Rebecca,
bring the heart of Isaac. Rebecca, aye ya go ba karolo ya Isa e le go karolo ya peo gape ka mosadi gomme ka tata le bana babo le mmaabo le baratwa ba gabo le loko ba dumela go modimo geba o dirile o beilwe tshekong gomme ge go e tla tshekong a o tlaya le mosetsiwe yo goba a o tla dula le rena sephetho sa gagwe se dirilwe ka pele a go hlaka yeo ke tsala ye batho ba modimo ba se dirago ka lebelo le ka
pelo
ke tlae o boletse a sa tsebe mo a bego a eng eutlwa ka tumelo o ile ka gore go be go le se sengwe ka gare ga gagwe se thomilego go se pele gomme o tsebile gore modimo o be a le ka go
sona
gomme ge ba mmeile godimo ga kamela ba mošegofadite gomme ba re a peo ya gago e be dimilione tse
dikete
dimilione tse dikete modimo o boditse aborahama go ka dinaledi tsa legodimo go ba lešhabašhaba lešeng la lewatle seo ke go tliša bantle ka gare yeo ke tsela ye peo ya aborahama e tla
bago
gomme gape ba re a peo ya gago e hule kgoro ya lenaba la yone modimo o tshepiša ka ena ka aborahama gore peo e tla hula kgoro gomme e tla
dirage
fela go na le peo ye e šetšego ya aborahama e tla hula kgoro ka tshepišo ya modimo baka aborahama a dirile e tla dira seo ge iseraele e be e le matšheng wa yona gomme ya tlanageng ya mmua go be go le kgoro gomme ba re re ka se le dumelele go feta go gabola gomme ba tlišitše moporofeta wa bona go roga ka batho sebakeng sa thogako o šegofaditše ba lekile go molaetša dilo tsotlhe tše mpe tšo batho ba ba dirilego eo ke modimo o mmontšhitše dilo tše botse ka yona ka gore o bone lešikalela le iteilwego le sephentiela ya mphiri e ya pele e ba direla poelano gomme sebakeng sa gorogaka o šegofaditše peo gomme ba hutše naga gobane ba be ba le tseleng ya bona ba boloka tshepišo ya jehofa ga se gona se kgonnego go ba thibela gobane ba be ba le peo ya aborahama ka tshepišo gore ba be ba tla hula kgoro ya lenaba le lengwe le lengwe gomme ba itšere daniele peo ya aborahama o latlhetswe ka leubeng la mollo goba legolong la ditau ntshwareleng
Daniel was thrown into a lion's den to be killed by the lion.
Daniele o lahletse ka legolong la ditau go bolawa ke tau gomme morongwa wa morena o tlile bošegong jo gomme a emiša tau ga go telaelo e be e le pilaraela ye kgolo ya mollo yeo e latetšego bana ba iseraele phoofolo e boifa seetša gomme ge seetša se segolo sela se eme fale tau e robetše fase gomme daniele o khutše kgoro ya lenaba la
gagwe
o tswaletše molomo wa tau gobane o bile le tshepišo ya modimo gomme o be a le peo ya
aborahama
bana ba bahebere ge ba lahletšwe ka leubeng la mollo ba hutše dikgoro tša leube gomme roa modimo o tlile fase gomme a tšea mollo go tšwa go bone gomme ba hutše dikgoro tša lenaba la bona elia ge gape o be a le peo ya aborahama ge setšhaba ka moka se mo tlhanogetše kgoši kgošigane le yo mongwe le yo mongwe e fela o eme fale godimo ga thaba ya karamelo odimo ga tshepišo ya modimo gomme o hutse
dikgoro
tša ditšhabatšhaba tša naga eno o dirile ka gobane o be a le peo ya aborahama ka tshepišo ya modimo ge moše peo ya aborahama a ile godimo ka thomo ya modimo a boloka lentšwe la modimo o ile tlase ka ya gepeta a tliša batho pele wa ba iša nageng ya tshepišo diabolo o gogile kgoro goba phekaganyo o be a lefale a dikologilwe ke madira a farao a gagee ka lewatleng le lehubeng eupša modimo o dirile phefo ye maatla go thoma go foka go mme ba hutse kgoro ya lenako gobane o utsweditše mothalo wa go oma go kgabaganya mowatle gomme ba ile pele go leba tshepišong goba sepela godimo ga naga ya go oma gobane ba be ba le peo ya aborahama ka tshepišo ye e ennwego ba tla hula kgoro ya
lenako
ge ba tlile go tswalešokeng go ya ka jordane ge modimo a boletše le joshua wa go tumo
and told Joshua to cross over
le go botsa Joshua go tshelela mosholo go dira batho komana e be e le kgweding ya aporele kgwedi ya mafula meedi ka moka ya jordane e be e phatlaletse go kgabagana go be go lebega o kare e be e le leano la go šokiša la modimo go batliša lefelong lela go jordane yela ya kgale ya lerato nako ye mpempe ka lefaseng ge noka e le godimodimo ka mehla modimo o go dumelela go fitlha bofelong jwa mafelelo jwa tsena maele wa mafelelo wa tsena morago o gatela ka gare ge o le peo ya aborahama dumela modimo gomme o swere tshepišo ya gagwe bakeng sa phodišo bakeng sa phološo bakeng sa kolobetso ya moya o mokgetho e ka ba eng e lego e ka ba eng lenaba le lego modimo nako ye nngwe o go dumelela go fitlha thwe go ya bofelong jwa tsena gomme go lebega gampe go feta go kile gwa dira ngaka o rile ga go seba o peo ya aborahama ka tshepišo gore o tla hula kgoro ya lenaba le lengwe le le lengwe joshua ga se ke a nagana gore jordane e be e le bophara ka kakang goba e be e le leraga ga kakang o rile kgobokanang lenabeng mmogo gomme le itlhokiše lena mong gomme le tšee areka ya modimo gomme le epele
and he possessed the gate of the enemy
gomme o hutse kgoro ya lenako gobane gobane o be a tšeela batho ba tshepišo go ya go naga ya tshepišo ka tshepišo ya modimo gomme ba be ba le bana ba
aborahama
seo se dira mobaptist a ikwele boka go goelela peo ya aborahama e tla hula kgoro ya lenako
crossed over the Jordan.
Eh, o tseletse mo fela wa Jordan. Re sonetse go tla Jordan. Le re na go eng? Ba tlhabani bohle ba bagolo ba ba ile ba sonela go kwa. Ba ne ba tswetse ka sebeng. Ba tswetse ka khanyogo ya thobalana. Ba kholokelwa bogopo. Ba tla lefaseng ba bolela ma. Eh, re ntse pisho. Go beng e ya Abrahama ka tshepišo ye modimo a e file go Abrahama. Ba koko beditše mebušo gomme ba dira toko gomme ba emiša molomo wa ditaga gomme ba phunyegile ntlha ya tšhošo ba šutheditše meetse morago le go tsoša bahu ka gore ba be ba le peo ya aborahama ka tshepišo ka modimo yena mo se a bego a tla ba direla ka gona mafelelong letšatši le lengwe go tla peo ya bogoši e sego ya tswalwa ke monna eupa e innwego ka popelong ya kgarebe ka modimo yena mong ntle le tlhologelo ya thobalano e tswetšwego ke moya wa mokgetho ge moya wa mokgethwa o ukametše kgarebe ye nnyane ka morifi gomme a ima ka kua peo ya therešo ya aborahama tumelo ye aborahama a bilego le yona ka go modimo modimo o be a dirile tshepišo ya peo ye e tswetšwego tswalo ya kgarebe gona o bile le maatla godimo ga dikgoro tsohle tša lenapa ge a be a le lefase o bile le dikgoro tša bolwetse ka matleng a gagwe
mmung
o boletše le bolwetse gomme dikgoro di bulegile gomme ba sepeletše ntle ba lokologile o be a swere dikgonyo tša kgoro ya lephera ya digole ya ditlaišego ya melepo ba mophasotše mo sefatlhegong le go dira se sengwe le se sengwe ka goga maledu go tswa sefatlhegong sa gae bone ba tshwela godimo ga gae bone ba leka go mo dira a dire se sengwe se bego se fošagetše o rele nka kgona go bolela le tote wa gomme ka pelapele o be a tla nthomela dikgao tša madira tša barongwa tše lesome o be a ka kgona go e dira ee o be a na le maatla gobaneng o be a swanetše go latswa lefu bahlabani botlhe ba bangwe ba badirile diphelo mme go ya pele eupa o ile a tshwanela go fenya yena yola yo a bego a ka se kgone go fengwa ke banna ba gomme ge ba mmolaile mo calvary o be a le sodulo e theogetše ka heleng gomme o phethile dikgonyo tša hela ta se kua gomme a kgonyolola lefelo gomme a thopa o hutše dikgoro tša hela mosong wa paseng o hutše dikgoro tša lebitla o bile le dikgonyo tša bobedi dihu hela le lebitla gomme o tsogile a fentše gomme rena ba re hwilego ka go kreste re peo ya aborahama gomme re feta le bafenyi ka yena yo a re fenyeditšego se sengwe le se sengwe ga go lebaka gorena go tshwanela go fenya e ka ba eng gobane e fetše e fentšhe lenaba la mafelelo bolwetse lehu molefo dilo tsotlhe di beilwe ka tlase ga dinao tša gana gomme re peo ya aborahama go hweng ka go kreste re peo ya aborahama re matšhetša pele go ya go phenya go ya go phenya go ya go phenya re swere tshepišo ya modimo ntle pele ga rena gomme re ya pele peo ya aborahama ka tshepišo ye e ennwego ke jehofa modimo gore e tla hula kgoro ya lenaba le lengwe le le lengwe yale lehu ga lena kgoro bakeng sa rena lehu ga lenale ngwanešo branam ao ga lenayo gore nka se o nagana o tla hwa nka se tsoge ka hwa nka se kgone go hwa ke fetše ke hwile bophelo bja bolokile gomme bophelo bja ka bo fihlilwe ka go modimo ka kreste bo tswaleletšwe ke moya o mokgetho diabolo a ka se kgone go nkhwetša ge a swanetše wa lehlogonolo le yo mokgethwa ke yo a nago le kabelo ka tsogong ya pele lehu la bobedi ga le ne maatla go yena re fentše gobane kreste o re fenyeditše lona ge a ile godimo calvary go be go le mmare a lekeletše ka sefatlhegong sa gae megokgo le madi di tlhakane mmogo le mare a dikwelo seaparo sela sa gale sa go koloba sa madi godimo ga mokokotlo wa gae ba mo itia go kgabaganya maoto ge a namela thaba lehu le thoma go bobola go mo dikolong lehu le rile ke tla go tšea o lebola lela la lehu go le šetša ka sefatlhegong sa motho ba swere ka matsogong a ka le go ba bona ba roromela le go otlologa morago ba roromela le go otlologa le go lla le go goelela bakeng sa kgaogelo ga go selo boka lebola la lehu eupša le a tseba ge nosi ya lehu e thoma go bobola go mo dikologa le a tseba ge nosi khunkhwane ye e nago le lebola ge e ka tsoge ya tsetsemetša go teba go lekanela e gogela lebola la yona ntle ga e sana lebola ka morago ga fan gomme ge lehu le kgopareditše lebola la lona ka go morwa motswala ke kgarebe wa modimo o gogile lebola go tšwa lehung ga le sana lebola ka go lona selo se nnoši se lego ke phoro nosi ye e sanago lebola e ka bobola ee e ka se kgone go tsetsemetše ke lekile mokgethwa paulo o rile ge nosi e thoma go bobola go mo dikolola o rile o lehu lebola la gago le kae lebitla phenyo ya gago e kae a go leboge modimo yo a re fago phenyo ka morena wa rena jesu kreste peo ya therešo ya bogoši ya aborahama re hula kgoro ya lenaba le lengwe le lengwe amen a re boifa eng hulang dikgoro re na le tshepišo ya modimo re na le lentso la gago re na le moya o mokgethwa wa gago barongwa ba dikaneditše go dikoloa se sengwe le se sengwe se lenaneo leboto le lengwe le lengwe le ka kgona go phušulwa le šetše le phušutše morwa wa modimo ya pele ga rena difolaga tša gagwe di apaphasela gomme ga go selo se ka kgonago go ema ka tseleng ya mokgetho a ya go kopana le tshepišo ya modimo lehu le ka se kgone go e emiša lebitla le ka se kgone go e emiša diabolo a ka se kgone go e emiša re feta le bafeng bolwetse bo fenyi bakeng sa lena bagwera lehu le fenyi bakeng sa lena mosedumele a o ka se mo amogele mekgwa e fentšwe bakeng sa gago moleko e fentšwe gore ke na le pelopelwana ga ke kgone go e fentšwe o šetše a e fentše ye kgolo peo ya mafelelo ya aborahama ga go sana le go dira go fenya bjale o re fenyeditse bjale rena a mogao wa gagwe ka tshepišo ya gagwe re no dumela le go swarelela seo ke sotlhe re se dirang go šetše go fedile bolwetse bja rena dikarogo tša rena go gobaditswe ka baka la dikarogo tša rena go tlapiragantšwe ka baka la bogopo bja rena go tlo ya khutso ya rena godimo ga gagwe ka megoma ya gagwe re fodišišwe peo ye kgolo ya bogoši ya aborahamu moya wa gagwe o fa bošegonlo ditshepišo tša gagwe tsotlhe ke therefe o phetaga tša se sengwe le se sengwe seo a se boletšeo gobaneng go le gore seamotsoko se tla fodišwa gomme se sengwe se tla šitwa beela ka gobane o leka go boloka nthathana ye nnyane ya lefase go go dikologa tlemolola se sengwe le se sengwe e ba bonolo gomme o lebelele go modimo gomme o edumele ka pelo ya gago yotlhe swarelela go yone gomme e tshwanetse go tla go phethela modimo o e tshepišitše ga go selo se ka kgonago go e thibela a le dumela seo a re inamišeng ditlhogo tša rena gona fela nakwana ke ba kae ba ka ratago go gopolwa ka thapelong ye ba kgamišang diatla tša lena gomme le modimo mphetumela o le wa ke tlhong ka nna mong yolo ka ngwana wa aborahamu ee mphetumela morena loša dipelaelo tsotlhe ntshwarele go sedumele gaka ba kgamišang diatla tša lena gomme le modimo nkgaogele modimo a lešogofatše morena a lešogofatše tate wa legodimong kotso ya moya o mokgethwa e bonala eno tlabola go bonagala gore o nyaka go dira se sengwe se segolo mo bošegong jo a nke se direla morena o morena a nke se
direla
batho ba ba boditše gore ke bona peo ya aborahamu gomme ke bajabokgwa le aborahama go ya ka tshepišo modimo o enne gore peo ya aborahama e tla hula kgoro ya lenaba le lengwe le le lengwe morena ge go na le yo motee mo bošegong jo yo a kokotilego mojakong wa pelo ya bone gomme ga se ba be ba go amogela le bjalo ba dire ba tsebe gore o nyaka go ba beya ka lapeng la aborahamu gomme ba re ga botse ke ano ke a goga ke a kempola goba ke a aketse ke a utswa goba se sengwe a nke ba tsebe gore dilo tsela tsotlhe di fentswe ka keresete jesu gona le ba bantšhi mo ntle le pelaelo morena ka dikgakanegokgolo le dipelaelo le matshwenyego ba šitilwe go amogela moya mokgetho a nke ba tsebe gore o lekilwe ka mokgwa otlhe o ka rena e fela ntle le sene o tšere lefelo la rena gomme o fentše lenaba ka bophelo bja gago bja tolo gore rena ba re sa lokago re santše re sa kgona goba lephelo bjalo ka ge re dumela go wena le go tleima tshepefo a nke ba babajago bao dingaka tša go botega di šomilego go kgabola le go leka bokaonekaone bja bone go phološa bophelo bja bone e ba robetše ba ego ba bantšhi ba bona ka ditlaišego tše di sego tša utulolwa go motho le bjale se ba ka se dirago o morena modimo ke bona peo ya aborahamu a nke go bone bošegong jo ka molaetša gore modimo o enetše aborahamu gore peo ya gagwe e tla hula kgoro ya lenaba le lengwe le le lengwe gona go beng ka go kereste jesu morena wa rena go re dira peo ya aborahamu lenaba le lengwe le lengwe le swanetše go tlemolola madi a jesu kereste a nke a hlokiše sehlopha se sa batho bošegong jo a nke dipelaelo tsotlhe le dikgakanegokgolo le dipoifo di tlošwe gomme a nke go be le go tla pele ga moya wa mokgetho o morena modimo romela morongwa wa gago bošegong jo morongwa yola yo mogolo moya wa mokgetho yo a tlilego fase ka sebopego sa motho fela pele ga tshenyo ya sotoma ge morwa yo bohlokwa wa gago mong a reile bjalo ka ge go bile ka matšatšing a sotoma go tla ba bjalo ka go tleng ga morwa wa motho
That one who Abraham worshiped and called the Lord God.
Yena yo Abrahama amorapetse go gomme a mmitša morena modimo Elohim. A tsebe gore modimo o be a dula ka nameng yela ya monna yola yo a ja go seripa sa nama ya namane le go nwa maswi le go ja borotho. O morena modimo a nke moya wa mokgethwa ola o bego o le ka go yena yola letšatši le o no dikologa yo mongwe le mongwe ka fa gomme o ba fe tumelo yeo Abrahama a bilego le yona. A nke a bolele le dipelo tša bona bošegong jo a nke a bolele ka rena le ka rena gore re tla tseba gore kereke mokgethi wa e amogetše gomme modimo re rapelela lefase la sebe bofofu jotlhe bja batho bao ba foufaditšwego ke thero ya evangeli re a rapela morena gore ka pela o tla ba bile tjantle ka pela pele tshenyego ye kgolo e etla re ikwela gore kereke bošegong jo e bileditswe ntle gomme e bolokegile e kgapareditse ka go keresete gomme e komana go ya ka go tlhatlhogo ka fo re a rapela tata le gore o tla ba bitša go tswa go mesepelo yotlhe ya go fapana ya bophelo.
Let them know that it's you and giving them the invitation to come. Grant it, Lord, for we asked it.
Le go ba dira ba tsebe gore ke wena ka go ba fa taletso gotlhe. E fe morena ka gore re a e kgopela ka leina la Jesu. Amen.
I love him. I love him.
Yale dipeo tsa Abraham molaetsa o fedile a re tseneng ka go boikutlo jwa thapelo yale gore moya wa modimo o kgone go sepela gore kgabola yale a re opeleng ka matlho a rena a tswaletswe. O moya wa mokgethwa wo mogolo o tsena ka gare ka bonanana bjalo ka marothi a phoka go tswele godimong bjalo ka rosa ya Saron e tloditswe. Aron ge a ile ka sekgethwakgethweng o be a tloditswe ka monko wa go nkga bosa o tsene ka gare ka ditlhatlhwadi di retheta di be di le magareng ga dipele di bapala. Mokgethwa 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 go morena.
Let us enter into the holy of holies.
Are tseneng ka sekgethwakgetheng bjale a nkepe yo nngwe le nngwe ya Aborahama fa bošegong jo go kgwele ye ya legodimo. A nke yo mongwe le mongwe yo a dumelago gore o amogetse moya mokgetho lena botlhe peo ya Aborahama a sepele bjale a tloditswe ka bobose bja tumelo a sepele ka sekgethwakgetheng a opela. Mokgethwa mokgetho mokgethwa go morena ge o ne tlhoko a nke e tsebjwe go modimo fela pele re bitswa mothalo wa thapelo. Tsena ka gare bjale
just my salvation on Calvary's tree.
Bjale le se nagane ka se e le go phošo ka lena e neng go nagana ka yena ge re opela gape nagana ka a ke a mo rata a lerato laka laka le lekanetse go yena a ke mo ratile e mmeile pele ge ke tsoga mosong a ke a dira selo sa pele ke ya motumiša gotlhe bokgabola letšatšie ke ya motumiša ka diphethong tša ka a ke a iputiša nnamo a ke thato ya gago morena a ka kgonthe ke mmeya pele ka go se sengwe le se sengwe a o atla pele ge a dira a re nongko e opela gape gomme re naganeng ka yona.
I love him because he first loved me and purchased
just my salvation on Calvary's tree.
We kwela bo bose jola jwa moya bono sepela godimo ga bathile bjale ka potemo pele ga modimo ke gore kae ka kgonthe ba kgonago go ikwela gore moya o mokgethwa o kgausi re dutse ka mafelong a magodimong ka go Kereste Jesu. Sepela moya o mobose wa modimo bitša go tloga lehung go ya bophelong bolela le peo ya Aborahama ba fe tumelo anke ba tsebe gore ba ka hula kgoro ya lenaba le lengwe le lengwe gobane lenaba le lengwe le lengwe le beilwe ka tlase ga dinao tša Kereste ebe le lengwe gomme re ema ka go yena mofenyi. Lenaba le lengwe le ka tlase ga maoto a gago ge fela o leka go Kereste gobane se sengwe le se sengwe se ka tlase ga maoto a gago. Re tsena bjang ka go yena ka moya o tee botlhe re kolobeletswa ka mmeleng o tee. Re dirile batšea karolo ba tšhegofatso ya go swana maatla a go swana tumelo ya go swana e dula ka gare ga pelo ya rena yeo e dutšego ka go Aborahama tumelo yela ya go swana yeo e bego e le ka go Aborahama e swere tshepišo ya modimo fela pele ga tshenyo ya lefase lefase la Sotoma ka letšatšing la Lord tumelo yela ya go swana e ka gogela morongwa yola wa go swana go wo wa go swana go moago le go dira dilo tša go swana tšeo a di dirilego nako yele. A le a dumela ke ba bakae ba dumelago ntle fao ke batho ba bakae ba ba buago ba lego ntle ka go bathelete fale ba nago go ba bua phagamišetšang diatla tša lena godimo goba go tlhoka modimo bakeng sa se sengwe phagamišetša diatla tša gago godimo ga ke kgathale mo o lego eno phagamišetša diatla tša gago godimo. Ba bantši kudu go ka ba biletša sefaleng ge o ka dumela ka pelo ya gago yotlhe gore morongwa wa modimo yo a tlilego go etela Aborahama o mo dumela go yena ka pelo ya gago yotlhe. A Jesu ga se a morongwa yola wa go swana moya yola wa go swana o be o le ka go monna yola a boletšego le Aborahama a o be a se a bonagatšwa mo ka mmeleng wa nama go tloša sebe. Mosadi o kgwathile kobo ya gagwe letšatši le leng gomme o rile ke mang a nkgwathileng gomme a mangwalo a rena ga se a re botša gore yena ke moporiste yo mogolo gona bjelo yo a kgonago go kgwathwa ke maikutlo a mabofokodi a rena sebakeng sa go biletša mothalo wa thapelo godimo fa fela sehlopha ka dikarata tša thapelo ke nyaka moago ka moka yo mongwe le mongwe wa lena ntle fale gore le ke le tsebe ga le a tshwanela go ba le karata ya thapelo godimo fa ke bolela se leineng la morena Jesu le ka bogoneng jwa morongwa wa modimo yo ke lego mohlanka wa gago wena kgopela modimo se o se tlhokago gona bjale gomme o tleime tshepešo gomme o bone ge ba moporiste yo mogolo a ka se bolele fela bjalo ka ge a dirile ge a be a le mo lefaseng a le a dumela a ka kgona go dira seo a e tla tsikinya soulo ya gago ge a ka dira a o tla go dira o morapele lena batho botlhe ntle fale bao le ba buago goba go tlaifa goba go tlhoka e ka ba eng a o ka a go tla go tsikinya go bona modimo a dira seo go e tshepiša morago ga ge ke e rerile bošegong jo gomme modimo o dirile tshepišo gore go tla ba bjalo fela pele ga go tla ga morwa modimo ga se ya ke ya ge e sa le go tloga nako yeo poruputšeng dihistori ga se ya ke ya ba ge e sa le go tloga nako yeo e ke yona bjale e ile kae go peo ya Aborahama bao ba tladitšwego ka moya o mokgeelo a gona le batho e ka ba bafe ba ba buago ka lehlakoreng le phagamišetša seatla sa gago godimo godimo mo godimo ka lehlakoreng le phagamišetša diatla tša gago godimo a re
rapelene
morena modimo anke yo mongwe a be le tumelo efe morena gore batho ba ke ba tsebe gore modimo wa go swana o yena wa go
swana in some sort of a body of flesh
yo atlilego go Aborahama ka mohuta tsoko wa mmele wa nama gomme o boletše le ena gomme o mmoditše o be a le mang gomme o boletše leina la gagwe le go mmotša ka Sara le go botšiša moo a bego a le gona le go dira leswao lela o tshepišitše e tla direga gape gomme e diregile re a leboga anke batho ka go ba theletše ba be hlatse bošegong jo gore ka letšatši le go ka sebe le dipotšišo nako yeo efe morena re mo dira dibe a le gona anke le yena a kwe matla a bona jwa moya gona a ke ya kitimele a letareng ka pela gomme a neele bophelo jwa monna goba bophelo jwa mosadi ka leina la Jesu ke a rapela amen.
Just as reverent as you can, and every person praying, anywhere through the building, back, forward, everywhere you are.
Yale inongoba le tlhompogolo ka mo le gona. Go mme motho yo mongwe le mongwe a rapela. E ka ba kae go gabola moago, morago, pele, mo go tle o le no rapela.
Oh, what a time. You don't know how I feel just now.
Oh, ana, ga le tsebe ka foo ke ikwago gona bja kgoro ya selo se ke yaka bjale. Modimo o bula dikgoro, dikgoro go dikaišego tša gago, dikgoro go tlhatho ya dikgopolo tša gago tša pelo ya gago. Bebele e tshepišitše gore moya mokgethwa ebile o be o le mohlathi wa dikgopolo tša
monagano. That's a gate that God gives and opens up.
Yeo ke khoro ye itsepijwe. Yeo ke khoro ye modimo a fa go home. A ibula.
Way over in a corner. This way everyone look this way just.
Rodi modimo ka khone. Ka tsela ye. Yo mongwe le mongwe lebelela ka tsela ye na bona fela. Rodi modimo ka khone monna sho le mosadi. Ba lutse fa. Ke mogatsa le mogatsa ga.
There's the light hanging over them.
Seetša se se le selekeletše godimo ga bone. Mosadi o ntebele o tla išega ka se sengwe sa phošo ka leoto la gago. Monna o na le bothata jwa mogolo. A wa dumela gore modimo o tla go fodiša. Gamišetša seatla sa gago godimo ge o ka e dumela. Go lokile. Bobedi bja lena yang kae gomme le fole. Jesu Kriste o le dira le
fole. Thou canst believe.
Eng hula khoreelana phenyoshiwe ge o ka khona o dumela rapela.
How about out in here?
O goreng ka ntle mo gona le mosadi yo monnyane o le dipua o arapela. Lebelela ka tsela ye ga etse.
She's sitting by the side of a heavy set man. You
Uluchi ka thoko ga monna wa go akola wena arthritis uluchi yo sukir u be ora pela modimo go go phodisha re se ile nete phagamisha seatla sa ga bolukile ya ga go mme wa morele phodisho ya ga dumela yali yo mongwe tweetla se fa o phagamishitse seatla sa bona go bapa le mothalo o fa filotso wena u dumela ka pelo ya ga o yohle wena le mogatsa bana ba gago ba banyane o a dumela Jesu Kriste o nthomitse fa bakeng sa morero o a dumela Kriste a ka nkutulela seo bothata bja gago e lego o na le bothata jwa mogolo mogatsago o na le se sengwe sa phošo ka mahlo a gago yeo ke nne beanang diatla tša lena godimo ka lena seo ka gore Jesu Kriste o le fodišitše bobedi gona bjale o rialo morena.
Do you believe? Let you know that it's the same angel. I'll turn my back.
Ya le se se go dumela. A le dumela. Anke le tsebe gore ke morongwa wa go swana. Ke tla retolla mokokotlo waka.
Right straight behind me is a man. He's praying for a mother and father.
Ke o tlologa ka morago ga ka go monna. O rapedisha meletate. Bothata jwa pelo le arthritis.
They come from Arkansas.
Ba tswa Arkansas. Lena la bona ke Smith. Dumela ka pelo ya gago yohle. Morago fa. Morena le mohumagadi Smith. Yang ga go mmele ya morele phodisho ya le. Go mmele irwe go fola. Dineng la Jesu Kriste. Amen. Ke o dumela ka pelo ya gago yohle. Gona sepela go mme o e amogela.
Now. Just keep praying. Somebody in this section.
Yale, inong go tswela pele le rapela. Yo mongwe ka le hlakoreng le.
There's a woman sitting in this direction
gona le mosadi o dutse ka letlhakorengwe gomme o na le bothata ka mokokotlo wa gagwe le letheka la gagwe ke mohumagadi Kepi. Dumela ka pelo ya gago yotlhe, a o a dira gona o ka kgona go ya gae gomme wa fola. Mohumagadi Kepi, Jesu Kriste o go dira o fola. A le a dumela morongwa wa go swana wa Modimo peo ya Aborahama, bothata ke eng? Gona le mosadi thwe ntle go tloga go mohumagadi yola fale o ntebeletše o rapediša yo mongwe ke morwa wa gage o ka sepetlele sa monagano gomme o a mo rapediša yeo ke nnete. Mohumagadi, o a dumela Jesu Kriste o tla mo dira a fole? Ge o dira phagamišetša seata sa gago godimo go lokile anke go be bjalo jalo ka ge o dumetše. E ba le tumelo go Modimo. O nagana eng gane mosetsana yo monnyane yone mama ka matsogo a gagwe go dikologa fale o a dumela? O a dumela Jesu o tla go fodiša ka bolwetse joo jwa sukiri gomme a go dira go fola? O a dira re o dira emelela ka maoto a gago bolokile ya gae gomme o fole dineng la Jesu Kriste e dire bjalo. Mohumagadi yo monnyane a dutsego fale a e lebeletse a salang a lebanego le karo mosupologo mosong go tswa go bothata jwa sesadi. O a dumela Modimo o tla go dira o fole? O tla go tliša go kgabola ge o dira sepela gomme o e dumele dineng la Jesu Kriste. Goreng ka wena ka setulong sa bagolofane arthritis ge o e dumele o ka kgona go ya gae le go fola le wena dineng la Jesu Kriste? Sule o tswa go setulo sa bagolofane o dumela ka pelo ya gago yotlhe o ka ba le se o se kgopetšeo sule o ae a golofetse go tswa setulong sa bagolofane o a sepela dineng la Morena a re emeng ka maoto a re yo mongwe le yo mongwe o mongwe le yo mongwe yo a bajwago le botsaife emelela ka maoto a gago bjalo efa tumišo go Modimo gamišetšang diatla tša lena godimo gomme le tumišeng Morena yo mongwe le yo mongwe bakeng sa botho jwa gago yo mongwe le yo mongwe bakeng sa botho jwa gago e tla go Morena modiradibi yo mongwe le yo mongwe e tla mo dineng la Jesu Kriste. Modiradibi yo mongwe le yo mongwe sepela ka tsela e tla modiradibi yo mongwe le yo mongwe ka pela sepela ka tsela e o sokologe dibeng tša gagwe e a go laela leineng la Jesu Kriste ka sefatlhegong sa morongwa yo yo a dirago segole go sepela a tlhathago dikgopolo tša pelo morongwa wa Modimo e tla pele modiradibi ka go boifa Modimo gomme o sokologe dibeng tša gagwe seo se fatlhile gomme sethata etho ke o rialo Morena ge o katla o tla phološa fela bjalo ka ge mosadi yo a fodišitšwe gomme ba bangwe ba fodišitšwe e tla pele modiradibi e tlang thwe godimo ka tselae batho yo mongwe le yo mongwe a nyakago moya wa mokgetho e tla ka tselae ge o nyakago amogela moya wa mokgetho e tla ka tselae ye ie Sotoma e ya oswa morago ga lebakang e tlang pele lena ba le nyakago moya wa mokgetho gomme le nyaka se sengwe go tswa go Modimo sepelelang pele ye ke iri ya tlhakodišo ge o nyaka go tlhakodiša soulo ya gago go tloga molekong o tlhakodiša soulo ya gago go tloga sebeng o tlhakodiša soulo ya gago go tloga go poifa o tlhakodiša soulo ya gago go tloga sebeng dineng la Jesu Kriste morwa wa Modimo yo bo gona jwa gagwe bo lego go gona bjale. Ke a lelaela ka Modimo yo a phelago yo a tla le a tlholago mo go tleng ga Morena Jesu e tla pele gomme o amogele Jesu Kriste e tla se ke sebaka sa gagwe o tlhotlhwa ke moya wa mokgetho o tla go atlhola ka letšatši la kahlolo e tla ka go boifa Modimo e tla gobane Modimo o fa e tla gobane Modimo o abitše o se tle ka kanegelo tsoko ya go šokeša o se tle ka sele e upša ka gobane Modimo o go laleditše gotlhe e tla bjale ye ke yone leineng la Kriste e bolela gape anke modiradibi yo mongwe le yo mongwe motho yo mongwe le mongwe yo a gateletšwego motho yo mongwe le mongwe yo a naago selo bophelong bja bona go se dumele gomme ga se amogela moya wa mokgetho e ka ba eng yo o e tlhokago ka mothalong wa ditsela tša semoya e tla pele bjalo ge o na le pelopelwana o sa kgone go e fenya ge o lekwa ka motsoko ge o lekwa ka sebe e tla pele gomme o tlhakodišwa dineng la Jesu Kriste lebelelang mokgekolo yo wa go šokiša ga ke tsebe se e lego phošo ka ena ga ke tsebe se moya wa mokgethwa o se boletše yone e fule o dutse a tlamilwe ka go setulo sa bagolofadi metsotso e semekage ya go feta fule o sale godimo ga maoto a gagwe a e fa letago go Modimo bašomi e tlang le bone e tlang pele o peo ya Aborahama phafoga rapelang e bang komana
Come forward, come forward, keep coming.
Itlapele, itlapele, jelapele, uetla. Anakwan, anakwan. Moya omkhetwa o no tlotsa go se go dipologafa e lebeletse ntle go dimo ga batheletse ba se sengwe tlase ka go nna seno bonala se phagamisetsa godim se sengwe simo matla modimo amo le taro la bakhetwa le mo matla modimo a magareng ga batho pe o ya Abraham o na le kgoro ye nngwe le nngwe e ya gago kgoro ye nngwe le nngwe e ya gago a re phagamiseng diatla tsa rena mo gotlhe lena botlhe ba diralebe ba go itshola hamishang di atla challenge yo mongwe le yo mongwe o mre motlhodi o magodimo le lefase romela molaetsa wa gago le matla a gago godimo ga batho anke moya mokgethwa o tsie tokelo ya tsela ka dipelong tsa bone bona bjale ba tlatse ka botho jwa gago ba tlatse ka matla a modimo lebalela dibe tsa bone fodisa bolwetse jo bongwe le jo bongwe ka moago e kgweletse le taba yona mongwe ee mre re bakgethwa ba sa orapela If that dining lache so grassy, Reba Hatuaba to Misha Mudim, a recopaning Leva Tua Alatare, Rieti, Udipula Konaku, one issue card, the moment file, go by etape, Tikatala, ye yan, Water Hone or Apella, Levena Tika Kamari, Tikatala, Yumwe, Yumwe, Mo Yan, Sipelang, Fela Katala, Bashu, Yanti, Levo, Panagua, Ufisaria. Kamore bona bua ka moka hale e ka mang fa yo a karata go go tsena na le sehlopa se
hallelujah
mo matching wa khalaba hallelujah mo matching wa khalaba penyo ka go jesu penyo ya jesu krasi
they shall possess the gate of the enemy
batla hula khoro ya lena e tshepisha se modimo a ga se bitse e ka mang ntle le ge e be ile pe ya abraham shibale ba ya khalaba Bale ba ya go hula di khoro tsa lena ba le lengwe le le.
God bless their hearts as they go.
Modimo a shego fa tshedi pelo tsa bona ge ba ye. Thapelo ya e tlang thuipe di gaitse ge o letseleng ya ga go thui le bona. Ya pele tshi mang ka mang yo anya ka go go ya thui ka gare ya yo a shitilwe go go ya lefelong la pele. E tla thui pele. Khoro e sa bulegile go mme fa le mo o ka kgona go go phula khoro ya lena ba le lengwe le o na bona lena ba le bokgama lena ba le go dira gore o dire dilo tse o sa nyake go o di dira lena ba le be ya go pelelo le poifo ka pelong ya ga tifane ke le felo go le fenye le shetse le fenye e no ya o etle ba tseleng ya bona go ya khalaba
I love you
ar phagame seng diatla tsa rena bjale ge re opela are no go tshishinya di a tsa rena ka mogho om re tswalele maso are
I love him just look at that brethren
bose ba ba marata tshishinyang go ye
Salvation on
Calvary. Holoki, one is.